nitoa kwako Rabi, unioshe niwe mweupe. Unitazame Yesu, nifanye niwe dhabihu hai. Nitoa kwako Rabi, unioshe niwe mweupe.
Unioshe niwe mweupe.